Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatare sappo e joyi lewru décembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide e ley kabaru kaldal e kawral ngal ndenno fedde humanide jokkitade golleji kaldal e kawral ngal fedde nde ana hani joɗade batu janggo feeso tawi golleji nayiɗi ley banggal landinde dakirde pelle ɗe fuɗɗi beete hannde. Pelle mutturɗe kolliti wiide kamɓe ɓe beltaki e ley oɗo kabaru fe seeɗa saabi de golleji kumaniɗi yawnude tabaru kaldal e kawral ngal golleji ɗi ana wondi e tannede ley majjum ɓe kolliti wiide gouvernement o wala fuu dabareji tendiniɗi ɗi laamu o fi ko hani saabi mbinde golleji ɗi yawne. Sakiraɓe gouvernement o wondayi e pelle murtuɗe dande dow nde ɗo toɓɓere saabi suudu ministre kumani ɗum rewrintinde ley leydi meɗen ndi holliti wiide golleji ɗi ana wondi e yarde yesso ndenno ɓe dardi hono kala laawi ceekaɗi ley banggal tabagol kaldal e kawral ngal laawi ɗi jokkite fa kaldal e kawral ngal ƴeenga. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide ñalande sappo e jetti lewru janvier ndu ɗum woni lewru janvier ngaroru ndu ɗum woni ñalande heƴanande sarugol Ahmed Alfaki ley suudu sariyaru walde dental leyɗe aduna noddirtendu CPI ley majjum kanko Mohamed Alfaki o omo sikkita tawdede e yimɓele gabɓe bonandaji fewde e janale waliyaɓe ley laamu Tumbutu o ley hitande 2012 nde basiji ɗi fuɗɗuno ley sahal leydi meɗen ndi. Sakiraɓe ɗin woni kabaruji mawɗo ɗimen jogani hande jottino on ɗi oyo sakike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon heɗade. Sakiraɓe kumpite wiide e ley kabaru kaldal e kawral leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide hono fedde humanide jokkitade golleji kaldal e kawral ngal fedde nde ana hani fuɗɗude batu janggo ndenno fedde humanide ndenagu ley walde minusma ɗum hoorejo fedde nde ɗum woni kanko Samba Tall o holliti wiide golleji nayiɗe ley banggal landinde dakirde pelle ɗe golleji ɗi fuɗɗi beete hannde. Oumar Waygalo, hono kabaru o wurri?
Nokkuji noga e nayi ɗe guɓe murtuɗe gonɗe ley saaha leydi meɗen ndi kolli wakkati joni nokkuule sappo e tati minisma holliti wiide jaɓini wara moƴƴinde ɗiɗo nokkuule. Nokkuji keddiɗe ɓe gara ƴewtade ɗum ley balɗe garoje ɗe golliɗi ana kani fuɗɗude hannde ley saaha leydi meɗen ndi. Kanko keƴa ɗum wono kabaru jam e deƴere ley walde minisma nde moɓe noddirta Samba Tall o holliti wiide nokku fuu ɗo moƴƴina ko yaata haɓotoɓe temeɗe jeɗɗom e capanɗe joyom tawete ley hen ɗo ɓe gatta furdu robin ngaji tawete kañum e courant ngaji fa yettoyo e magasiji e nokkuule mabɓe goɗɗe kasen. Minisma holliti wiide ɗum fuu iɗum faaɓe ƴeeyal hono kaldal e kawral ngal hani tabirede yalla jam e deƴere ana warta ley leydi meɗen ndi. Guɓe murtuɗe gonɗe ley saaha leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe kalta ko minisma halta ko ɓe kolliti wiide laamu o daraki darde muɗum wakkati joni no kaldal e kawral ngal hani yarde yesso fa ƴeewa yalla jam e deƴere ana ñiiɓa ley mali fuu e manggal muɗum.
Kañum jaati pelle murtuɗe kolliti wiide kamɓe ɓe beltaki e ley oɗo kabaru fe seeɗa saabi de hono laamu o daraki e darde muɗum waɗa e golleji ɗi hani waɗede ley tabagol kaldal e kawral ngal ndenno e ley majjum ɓe gaɗi wullitago fewde e laamu o tinno yawna ɗiɗo golleji fa kaldal e kawral ngal hemta lawol. Colonel Ali Idrissa Uldu Hamaha o goto e hooreɓe pelle murtuɗe ɗe keɗe ko haali e dow faccitago Oumar Waygalo.
Min
ɓamino anniye hollitinde wiide so ɓami fa kaldal e kawral ngal signinama balɗe capanɗe jeegom tan ƴeewe yalla hono ngal hani tabirede yalla golleji ɗi fo ana jara yesso ana foti lebbi jeego hande hollitinde wiide wala fuu ko wonde e yarde ley hen yesso. Yimɓele ɓe fuu kolliti metti muɗe e wakkati joni no kaldal e kawral ngal worri fa yettoyo guɓe murtuɗe sema kañi e plateforme feewi hunde wala ko yaata ley hen yesso. Laamu e hoore muɗum wakkati joni ana hani darade darde muɗum saabi de sa ƴeewi ɓe kollata ley hen wakkati joni anniyaji mabɓe lobbino kaldal e kawral ngal hani yarde yesso. Minen min mbiya hande o ko wembi ɗum woni yimɓele gobɓe ley saaha leydi ndi fuuno jam e deƴere hani wartirde ley nokku o. Minisma mi yeeya fuu ko woni ɗo golle muɗum minisma yaaha e haaji muɗum wala fuu koɓe gatta ɗo so wona ɓe daari taw ɓe bonna jawlele waɗe hono kanko hoorejo leydi cardi ndi o waɗirno Idriss Déby ɓe jaaha e haaji mabɓe ɓe joppa leydi ndi yalla yimɓe an kenta kohe
mumen.
Ndenno gouvernement o wondayi pelle murtuɗe dande dow nde ɗo toɓɓere saabi ho keƴaɗo ministre ministre kumaniɗo rewrintinde ley ɓiɓɓe ley leydi meɗen ndi kolliti wiide golleji kaldal e kawral ngal ana wondi e yarde yesso ndenno e ley majjum ndun o holliti wiide ana hani ko ɓiɓɓe leydi ndi tinno laawi ceekaɗi nayiɗi ley banggal tabagol kaldal e kawral ngal ɗiɗo laawi jokke fa golleji kaldal e kawral ngal laato golleji ƴeengoji. Ibrahima Asanga Mayga o keƴaɗo suudu ministre kumaniɗo rewrintinde ley leydi meɗen ndi omo wonno dow haalulde mo amen mawdi keñen keɗe ko haali do fakitango Umar Waygalo.
Nous sommes en train d'avancer.
Miɗen gonde yaade yeso wakkati jono sabi de sa ƴeewi ko ɓuri fu nafude no kaldal e kawrangal hani tabirede fa tay malinkoɓe fu jabiningal. Wakkati jono do min jeefu min kolliti malinkoɓe no kaldal e kawrangal wori min pamminiɓe dumo min landi furdu atawan ana jabiningal do kaldal e kawral. Wakkati jono ko min dartata ko tawe yimɓeɓe fu paama no kaldal e kawrangal wori tawe kanye kohe mumen mbawi famminde yimɓele woɓɓe. Ɗum waɗi so miɗen dari e koyɗe amen fa min pammina yimɓele ɓe ɗo ɓe gonli mali fu e mangal muɗum no kaldal e kawral ngal wori fa yettoyo no ngal hani tabirede. Guɓe murtuɗe e mbawi halde koɓe jiiɗi fur saabi dele yoppitere leydi gonɗen. Laamu ana wondi e wadde bawɗe muɗum fu fa ƴeewa yalla hono ɗatti kani sekirede ƴeewe no kaldal e kawral ngal hani yarde yesso. Fa tawe yimɓele ɓe fu ana mbawi rewrutinde jaleni gonɗile mali ɗi fur narra damal gotal deltere damal
gotal.
Sakiraɓe kollite men ko waɗi mijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidio Tamani. Nono sakiraɓe ko yata e lewru hande ko oɗo kasara waɗi ley hôtel Radisson ngel on dulla wiide hôtel ngel uddino ila oɗo kasara waɗi nden no bete hande ɓe kolliti wiide hôtel ngel fuɗɗi golle. Ɓe kolliti wiide e ley majjum ɗum dabareji tendini ɗi fiyama ko nayi e ley bangal ndenago yimɓele golloɓe ley hôtel ngel fa yettoyade e hoɓɓe jippotoɓe ley hôtel ngel. Yakuba Siriɓe o hoorejo jokko hôtel Radisson ngel keɗe ko haali e dow faccitago Ousmane Dikko.
Handen ɗo gonɗen ɗo kulol fu walana men. Yo ley tiɓɓaraku min ɓamtiri golle heddoto e latade wona ɗi bandiji tan kulɓinta men. Min ɓami aadi muɗum ndi immatako du min uditi beete o heddoto e latade du. Jiiɗo ka marti kumpa finde golloɓe ɓe fu ana ɗo ana lalili du fuɗɗitinde golle. Ɓada ngal hôtel ngel golleji ana gonda mbiɗen kohli dabareji ndenagu daɗɗa ɗiɗi du. Fewde e gollidiɓe amen heddiɓe hen ɓe miɗen torri ka miɗen ñaago yo jomiraɗo jaɓɓo.
Sakiraɓe kumbite wiide hoorejo leydi meɗen ɗi ɗum woni kanko Ibrahima Boubacar Keita o tawama toon beete hande nde ngel ɗo hôtel fuɗɗita golle beete hande. Nden no o holliti wiide e ley majjum oɗo golle fuɗɗuɗo ley hôtel ngel o ana hollita en wiide en kemti sembe fewde e kasaraji jaadinkoɓɓe. Sakiraɓe kumbite wiide walde sariya dental leyɗe aɗa noddirtendu CPI o waɗi horgol ley sahal leydi meɗen ndi caggal no ɗum woni ɗum wiyete no kasaraji wawitoade e basiji kuɓɓunoɗi ley hitande 2012 ley sahal leydi meɗen ndi. Nden no e ley majjum ɓe kolliti wiide ñalande sappo e jetti lewru janvier ngaroru ndu woni laati ñalande heƴanande sarugol Ahmed Alfaki saabi de kanko omo sikkita tawdede e yimɓele fewnuɓe bonandaji e janale waliyaɓe gomɓe ley laamu Tumbutu o nde basiji ɗi kuɓɓuno ley sahal leydi meɗen ndi. Ousmane Dikko.
Procureur CPI Feli Ahmad Alfaki Almadi lollirɗo Abou Tourab latade hoore golle li guɓal jiyanikowal en sardine to Tumbututu. Capantati lewru septembre ƴaɓɓindu ndu o darnama yeeso suudu sariya aduna li latanode makko hoorejo kiɗɗo brigade de mers ɗum policien en sardine li gallure waliyaɓe 333. O nangaɗo leydi Niger batte yeɗude kaɓorɗe yo o burdama sahal Mali namtaɗo pays bas ñande nogay e jeegon lewru septembre ƴaɓɓindu ndu li ko CPI mo intal kuru nantudemo ley sariya ko. Ahmad Almadi yo cikkitaɗo wadde wara hoore li walde batte bonande cuuɗi gonga jeenayi tedduɗi miside Sidi Yahya Tumbututo ƴiwde 33 lewru juin yaade 10 lewru juillet 2012. Ɗe nokkuji gonduɗe e moƴƴintinede yoɗo gonnoɗe e ley jeeyal keesanagal neɗɗaku aduna. Paade bonande ɗe nokkuji wadde UNESCO waɗino ngallure nde e ley yuɓɓo inɗe jeeyal neɗɗaku aduna gongal e leyɗo tiiɗi. Joni woni aranda ko juge en CPI taccata sare e dow bonanda nokkuji diina. Jukkoje kanɗe donnede ley ndu suudu yo kasu duuɓi 33 heewi fuu.
Walde saraɓe kañum e rewɓe bureau rouge en ɗum woni militaire en kippotoɓe kufnaji boɗeji mbaraɓe kati ɓe ɓe gaddi wullitago fewde e laamu o tinno waɗana landinana ɓeɗo yimɓele keddiɓe leyɗo ɗiɗo kasaraji hono mahiti amana mahiti fa hono gullite. Nono e ley majjum ɓe kolliti ɗum laamu o tinno fiya dabareji tendiniɗi ko hani sarude fa kabaru o ko suuɗi e ley kabaru o laɓɓine. Yakuba Dambele o hoorejo walde nde keɗe ko haali do faccitago Ousmane Dikko.
Ila jaabuji aɗen dokki taƴoral miɗen gondi e dogude caggal laamu leydi ndi fa ɓe dokka men kedde yimɓe amen fa min gaɗa amana mawɗo sutura maɓɓe. Ɗum wona suurde ɓe heedi amen saabi de yo yimɓe waraɓe e inde leydi no. Leydi ndi hani andande ɓe so waɗanaɓe sutura yalla ɓerɗe amen ana cuha. Miɗen pawi gikki amen e dow sariya Mali miɗen taƴori du ana wawta dongal pawangal e dow hoore mum fa faamu waɗa ande du ko kala golli. Korsa ane e dow laatagol sariya fa gonga ande hakkeji du totte. Adan fu komin yiɗi patikeri yanta ko waɗa dow sariya ɗiɗoɓel muɗum yo surudeɓe fa ɓerɗe saraɓe maɓɓe cuha. Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakirabe jewo en ko woni e région ngaji meden di en puddi dan kabaru du région di to tumbututo be collectivité hejo humaningo faabaade rewbele be ngonbe li torraji fuddi ton bete hande den noko foti million ngaji 33 warta wattede e leddi do golleji den noko buri rewbele temne dide 50 joyon ngarta faabede e leygo do hejo dun heddo ton e wadede ko yaata e lebbi jetti daro sakirabe ngartiran faado burem do be collectivité dakirde armée mali ngondo nokku nortirta do bamba o jaadin ko be nanni de do dakirde fajira ku hande le majjun militaire en mali didon barmi cede en collectivité dun be jaadi e mobel gotel dano sakirabe ngartiran faado bankasi do be collectivité golleji balde sappo humani di dun woni ewde rewbele chaawube nyaaw chofo e fuddi ton ila kenya den walde nortirtende gina do gonde landini di do golleji sakirabe ngartiran faado jennodo be collectivité sukabe kanyun e laamibe ton be joddike e battu totondiral hakkilaji ngewi do e dow kabaru yiriwere laamu jenna o e mangal mudun fu danno battu o timmi bete hande sakirabe do kadeten hande kabaruji meden di kapat jeykoy yotere meden de an heddi